Degmada Burhakaba waxay ka mid tahay meelaha uu saameynta weyn ku yeelatay dagaaladii sokeeye ee dalka soo maray, iyadoona dadka halkaasi ay muddo ku jireen xaalada adag, isla markaana uu yaraaday horumarada oo ugu horeyso fursadaha ganacsi iyo adeegyada kale. Dhalinyarada iyo dadka kale ee ku nool degmada Burhakaba ayaa samaystay fursado shaqo abuur oo ah wadista mooto bajaaj si ay noloshooda ugu maareeyaan, kuwaasoo ka shaqeeya gudaha magaalada iyo deegaanada kale ee dadka u badan yihiin in loogu adeego, inkastoo weli jirta caqabad dhaqaale. Qaar ka mid ah dadka ku shaqeysta mooto bajaajta ee ka shaqeeya degmada Burhakaba ayaa ka hadlay sida ay noloshooda uga maareeyaan.
Wallaahi horta wada shaqeyntii oo may waaye eedaa faylata nidaamkuna shaqeeyana may waaye horta magaaladun dhexdee dad oo magaalada dhexdee ka shaqeeyo in dad oo tuulooyinka rarado ee shalaygna marka dadka oo magaalada dhexdee ka shaqeeyo may waaye haafadooyisa ama lanu dhow masdoorara ka qaadeen haafado kale gees kasta may waaye $1 oo meelinkeer laakiin dada jar meeloo dhow may waaye meel sida camal hadda degaanadu waa jamacad camal Elbashir Buureyle ilaa bisigeedada seedoo jira meelo wasamal may waaye meel inkiyar bisigeeda camal $25 Buureyle ama $20 Bashir camal may waaye $15 Barari camal $20 warsaasi camal meenaan shaqeeya dad khaas ah oo biraanka baho way jiro laakiin unumay kamidayna dadku oo magaalada gudaha leh meenaan ka shaqeysado halka $1 meenaan ka garaabado iyo kamidayna saasaan wada shaqeeyaan bajaajyaal kala ma nooc shalay
walaay dir alsin ibar malawi walaay meeling badan $1 $1 ibar $0.5 saas walaay ariru ha midii hagaagadan ku waran
taaladan buurax ka bilaare unoo inkasto bajaajay ina dhalinyarada bajaajay ina magaalada meel laga adaa lankii $1 $0.5 $0.25 walaay bedeerna shal gaadaayna magaalada ogaantii siduu yaa walaay oo magaalada maana isfur fur lahayi walaay kaleedo madaxdii oo nay waa adiga ay kalanka baanya haayey maana ogaantii laada intaas siin ar lahay ee maganka balan laga adaa $1 lay ha meeke meeg aado ha illaay magaali jeel barbanooda warwiinta war dawladda Washington war iska buurjinay meel baan
mid kamid ah odayaasha dhaqanka ee degmada Burhakaba ayaa ka hadlay faa'iidada ay ku qabaan mooto bajaajta magaalada
mooto bajaaj faa'iidooyinka uu ka qabna meeli aan baahagna sadaqsanay ka jeeyaan aan anti on haysan hortiyeba lugu ajirni hadda alxamdulillaah meeli aan baahagna daqiiq sidan walbadna ka bedeli meeli abaar aan dareer jirni elbarag sini jees faa'iido faa'iido ka qabna qiimaha la qaado ka ganacsagna dhalinyarada may kala dardaarmay anti dadka safeel aan la macaamilaan yaa kala dardaarmay anti shaqada iyo si saa'idiyaana kordhiyaan oo safeel aan dadaalan yaa ku wacyigeliyay.